exclusive from amksongs.com.ng.
Studio is at City Home.
Ufuna uthetha ntoni umfana?